yo nna sa le ngwana a mbaka wa tseba ngwanona a mpona ke bana ba ne ba itatlhelang dikamoreng ngwana ba itatlhela ngwana o bona action e ngwanona wa kgutla batho the following day ngwanona a ngola note a re mama ko o bone le pa ande then to answer hand kore o tla othile a ketse ngwane o na reng wa tse kore sen then ngwanona ke tsela kopa le ngwane ga ke ntho yao 1 year back maletla othile ngwanaka ga ke mona ke feela small kore ke ipotsa gore ga nna re ga thaba ona re eng and ngwanona o bone eng because action e le mo tsatsileng ke ile ka ipotsa gore ngwana o bone eng ga e le hantle hantle.